para o mocito Ziriru Kwamisi. Undi mocinho tu zahiraramo, uwo mocito rautegereje, na chende chito rajishinganamba, keretse kwitegura uwo mocinho, kugira ngo tuzasangwe dushitse. Tuzavuze impundu ubwo tuzaba dushitse, dutsinze isi imbura gasani. Ibineza neza bizaba byinshi, basangira njye ndamuhumure. Intsinzi iri bugufi kuboneka, tuzavuze impundu ubwo tuzaba dushitse, dutsinze isi imbura gasani. Ibineza neza bizaba byinshi, basangira njye ndamuhumure. Intsinzi iri bugufi kuboneka. Kuzabona tunesheje isi, nk'umushimukuwe mu muriro. Bya bindi byaduhangayikishaga, na bya bindi byadusiteresaga, ntituzongera kubyibuka ukundi, kuko tuzaba tuguye ahashashe. Tuzavuze impundu ubwo tuzaba dushyitse, dutsinze isi imbura gasani. Ibineza neza bizaba byinshi, basangira njye ndamuhumure. Intsinzi iri bugufi kuboneka, tuzavuze impundu ubwo tuzaba dushyitse, dutsinze isi imbura gasani. Ibineza neza bizaba byinshi, basangira njye ndamuhumure. Intsinzi iri bugufi kuboneka. Haleluya twishime tunezerwe, gukodesha bigiye kurangira. Ibyangombwa by'aho tugiye kujya byose Yesu yamaze kubyishyura. Twihutire kwakira borudero, kashe yayo n'amaraso ya Yesu. Tuzavuze impundu ubwo tuzaba dushyitse, dutsinze isi imbura gasani. Ibineza neza bizaba byinshi, basangira njye ndamuhumure. Intsinzi iri bugufi kuboneka, tuzavuze impundu ubwo tuzaba dushyitse, dutsinze isi imbura gasani. Ibineza neza bizaba byinshi, basangira njye ndamuhumure. Intsinzi iri bugufi kuboneka, basangira njye ndamuhumure. Intsinzi iri bugufi kuboneka, basangira njye ndamuhumure. Intsinzi iri bugufi kuboneka.